Blog Talk Radio.
Kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyanyu tuganira. Mbere ko nkomeza nagira ngo mbaze mugenzi wanjye Ashire niba numvikana.
Komera cyane Miranda, ndagusuhuza n'abaza kubikurikira kandi urumvikana neza cyane.
Urakoze cyane Ashire. Bakunzi ba Radio Iteme rero, bakunzi bacu batuganire. Iki ni cya kiganiro mutegurirwa nanjye Emerance Kayijuka, mfatanyije na Ashire Kamana, ndetse na Peter Nshimiyimana uyu munsi utashoboye kuba kumwe natwe twizera neza ko mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzaba turi kumwe turanamusuhuje tuzi neza yuko aho ari arimo adukurikira uyu munsi turi ku itariki ya 10 Mata umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 mu izina rya tuganire ntangiye biseguraho ko tumaze iminsi tutaganira kubera inzitizi nyinshi zagiye ziterwa n'ibikorwa byo kwibuka inzirakarengane zacu zahohotewe zishwe na FPR dore ko nubwo bwose FPR yica abanyarwanda buri munsi ariko yigeze mu mezi yegeranye n'ibihe byo kwibuka bwo isyitanzitse ni muri urwo rwego twibutse intwari yacu Patrick Karegeya niba atari 31 z'ukwa 12 ni tariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 14 cyangwa se tariki ya 31 ntabwo mbyibuka neza ariko ari ni muri ayo matariki twibutse kandi umucikacumu Rwigara na Paul nawe wishwe n'izo nkoramaraso ku itariki ya 4 Gashyantare 2015 kongeye kwibuka umucikacumu Kizito Mihigo wahohotewe maze arahotorwa mu gasho n'abambari ba Kagame tariki ya 17 Gashyantare umwaka w'2019 si ibyo gusa kuko muri aya mezi ashize twanahungabanyijwe n'ibura ry'umucikacumu umusizi Bahati Musa waburiwe irengero mu ntangiriro niba nibuka neza z'ukwezi kwa gatatu cyangwa se mbere yaho ho gato na n'ubu ibyo bikaba bitarasobanuka umwari Diane Nishimwe umwana ushobora nawe kuba ari umucikacumu ukomeje kuvugwa ko yaba nawe yaraburiwe irengero yewe uwavuga abakubitwa udufuni abagongeshwa imodoka abahabwa amarozi abaraswa ku manywa y'ihangu ababurirwa irengero bahamagarwa na ribu hagamijwe kubahahamura nk'uko byagendekeye umucikacumu Adeline Rwigara tariki ya 7 z'ukwa 4 reka nongere mbisubiremo tariki ya 7 z'ukwa 4 umunsi Adeline nk'umucikacumu yagombaga kwibuka aze bakorewe jenoside yagombaga gutangira kubibuka nubwo bwose tubibuka buri munsi ariko uwo munsi ni umunsi wemejwe n'u Rwanda yuko ari umunsi wo kwibuka abacitse ku icumu rya jenoside nyamara kandi uwo munsi niwo ribu yahisemo imwoherereza convocation ngo ajye kwisobanura kuko kuri Kagame n'agatsiko ke kwisobanura birusha agaciro kwibuka Adeline yasabye ko bamureka akazitaba umuhango wo kwibuka urangiye barabimwangira ubu mbabwira yaraye abonye urwandiko rwa kabiri rumubwira ko agomba kwitaba byanze bikunze reka nitegure nsobanura ko uyu munsi nibanda cyane kubacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kuko turi mu bihe byo kwibuka ibi ntabwo bivuga ko hahohoterwa gusa abacitse ku icumu ntabwo bivuga ko hitwa gusa abacitse ku icumu cyangwa hafungwa abacitse ku icumu FPR yica umunyarwanda uwo ari we wese ku buryo icyunamo gisigaye kigera umuntu akibaza uwo yibuka n'uwo asiga bikamucanga kuko impfu zose zirababaza icyakora sintinya kuvuga ko abacikacumu rya jenoside Kagame abibasiye kurenza abandi banyarwanda Ashiri uranyumva uracyanyumva
ndakumva cyane Emirance
mbere yuko nkomeza kugira ngo ntizimba mu magambo cyane nagira ngo mbanze ngusabe utwakirire muri studio umutumirwa wacu niba yahageze kandi unasuhuze abatwumva wongere usuhuza abatwumva ndetse ugire n'icyo uvuga kuri iyi ngingo twahisemo kuganiraho kubera ko ingingo ifite umutwe uvuga ngo FPR mu gikorwa cyo gupfobya ku nshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi kandi twagombye kuba turimo tuvuga abatutsi bakorewe jenoside n'interahamwe muri 94 tukaba twahisemo kuvuga ipfobya rya FPR kandi bizwi ko FPR ariyo yahagaritse jenoside na benshi bashobora kwibaza batese birashoboka ko umuntu yahagarika jenoside kandi akanayipfobya ashire ijambo ni ryawe kandi nurangiza ndaza kugusaba no guha mikoro umutumirwa wacu nawe akagira icyo akatubwira icyo atekereza kuri iyi ngingo twahisemo niba adushyigikiye yuko iyi ngingo twagombaga kwiganiraho cyangwa niba twatandukiriye twagombye kuba twaganiriye ku bindi muri uyu munsi abatutsi barimo bibuka ababo bishwe mu gihe cya jenoside ijambo ni ryawe ashire
urakoze cyane Emerance ndagushimira kandi ndanagukomeza kuko nziko nawe warokotse kuri ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi ndasuhuza n'abakunzi ba radiyo iteme mbasuhuza kubera ukuntu bakunze kudukurikira ukuntu bakunze kuduha ubutumwa budutera morale cyangwa se budutera imbaraga zo gukomeza ibyo turimo kandi nta nubwo nakomeza ntihanganishije abanyarwanda babuze ababo muri ibi bihe turimo ibihe nibuka nanjye ubwanjye ko nanjye nari mbirimo aya matariki yari amatariki akomeye cyane mu Rwanda aho abantu barimo kwicwa bazira uko bavutse abantu bicwa bageretsweho ibyaha batigeze bakora igihe wavuga ko twari mu mwijima mu gihugu cyose kandi ndagira ngo nunge no mu byawe iyo tuvuga jenoside yakorewe abatutsi ntabwo bivuze ko twirengagije n'izindi mpfu zabaye ariko iki gihe hari abantu mu Rwanda barimo guhigwa bitwa abatutsi bahigwa kuko bageretsweho ibyaha bijyanye nuko ngo indege ya Perezida Habyarimana yari maze guhanurwa cyangwa se kuri ibibazo abanyarwanda benshi bafite biterwa n'abo bantu mu by'ukuri umbabarire ariko ndavuga utuntu dukeya mbere yuko nakira umutumirwa wacu ndashaka kuvuga yuko wenda aya mateka mabi ubusanzwe yabaye hari ukuntu abantu batekereza kuvuga ati izi nzirakarengane zabuze ubuzima bwazo reka dukuremo amasomo kugira ngo hatagira ikintu kizongera kubaho nk'iki ngiki mu bishimishije ni uko hari abantu bamaze kubyumva yuko ibintu byo kugendera ku nzangano ntacyo bimaze kandi ko nta musaruro bitanga kandi harimo n'abantu bari mu rwego rwa politiki nabo batekereza uko nguko n'abaktiviste bamwe na bamwe nabo batekereza yuko umuntu ari umuntu kandi yagombye kurengerwa kubera ko ari umuntu ariko hari n'ikindi kibabaje cy'uko nyuma y'imyaka 27 ibi bintu byose bibaye ubu ni icya mbere abaje bavuga yuko baje guhagarika jenoside no gukuraho ibibazo byose byatewe byazanye inzangano cyangwa se byakurijwe n'inzangano bagiye kubikuraho ubwo ndavuga FPR y'u Rwanda n'amahame 9 yaje yitwaje ikibabaje ni uko ibintu byose mu myaka 27 nta kintu cyabaye ibyo rero akaba ari ibintu bibabaje tutakwishimira kandi mu by'ukuri byagombye kudutera ubwoba yuko tutigeze dukura amasomo muri rusange ariko harimo abayakuyemo ariko ndavuga muri rusange ko abanyarwanda batakuye amasomo muri uyu muco w'inzangano ubibwa cyane cyane n'abantu b'abanyepolitike ndetse n'abandi bantu bumva yuko ikibazo cyabo cyangwa se amakuba yabaterwa n'abandi bantu ariko mu by'ukuri ibibazo dufite ni uko hari inshingano tuba dufite nk'abaturage inshingano zo kubumbatira ubusugire kubumbatira uburenganzira bwa bagenzi bacu kugira ngo natwe ubwacu bubumbatirwe hakaba n'inshingano z'abayobora baba bagomba gusubiza ibibazo by'abaturage ariko byabananira bakavuga bati impamvu bitakozwe ibi byose ni ukubera ko abantu runaka bateje ibibazo ibyo rero biranababaje cyane kuko no muri iki gihe usanga mu bifuza impinduka benshi bibagiza ayo mateka twanyuzemo kandi tutanyuzemo gusoma no gukira na kandi twanyuzemo kuva kera usanga bayitwaza cyangwa se ari amaturufu na strategy bakoresha kugira ngo wenda nabo wenda babashe kugera kuri ubwo butegetsi ugasanga urarwanya inzangano kandi ukomeza kwimakaza izindi nzangano ukomeza gushimangira izindi nzangano ibyo rero ni ibintu bibabaje kandi tugomba kwitondera ndetse tukanagaragaza ko tudashobora kubyemera nk'abanyarwanda bamaze kumva yuko umuco w'inzangano nta kintu umaze kuko ahubwo tugomba gushaka uburyo twagira ubutegetsi burengera abaturage bose ibyo rero ni ibintu nifuje kuvuga uyu munsi bigenye ni ingingo turimo kwigaho kuko dusa nk'aho abanyarwanda twashutswe abandi turasuzugurwa ni ukuvuga ngo habaye amakuba abantu batatuje kuyakiza ariko barayakomeza habaye amakuba bamwe bayagiramo uruhare ariko bati ayo makuba nta ruhare twagizemo n'abandi bayagizemo uruhare ibyo rero ni bigaragaza yuko ari ingingo tugomba guhora tuganiraho kugira ngo aya mateka twanyuzemo azatwubake aho kugira ngo akomeze kudusenya niyo mpamvu ingingo twayitekerejeho ingingo mu by'ukuri tuza kugaragaza yuko ishyaka riri ku butegetsi ryazanye icyo nakwita umushinga wa sosiyete projet de sosiyete yo kurengera abanyarwanda bose ariko muri uwo mushinga igahitamo kwimakaza cyangwa se gushyiraho politiki ishingiye ku nzangano kuri ntibindeba no ku bintu byo kwica solidarite iri mu banyarwanda niyo mpamvu iyi ngingo twayihisemo ubwo rero ntatinze ndashaka no gushimira abanyarwanda benshi bahagurutse baba abari muri politike baba n'abanyarwanda bikorera bavuga ku giti cyabo baba n'abari muri sosiyete sivile bahagurutse bakavuga bati hari ibintu biri gukorwa mu gihugu cyacu tudashobora kurebera ntitugomba kuba abantu ibindeba tugomba ahubwo guhora tubirwanya kugira ngo twese tuzagire amahoro twese uburenganzira bwacu buzabumbatirwe abo bantu rero ndabashimira cyane ko mu biyo nk'ibi ngibi bikomeye bibagirwa cyangwa se bashyira ku ruhande agahinda n'akababaro ubwabo banyuzemo bwite ku giti cyabo bakabishyira ku ruhande ariko ugasanga bashyira imbaraga mu guharanira ikintu nakwita ngo inyungu rusange ibi rero ntako bisa kuko umunsi abanyarwanda bose bazamenya guharanira inyungu rusange tuzaba twageze kure kuko iyo uharaniye inyungu rusange nawe kuko uba muri rusange inyungu zawe ziba zirimo guharanirwa ubwo rero ntatinze ndagira ngo mpe ikaze ariko mbere ko mpe ikaze Jean Paul umutumirwa wacu Emerance ndabanza kwihanganisha byimazeyo kubera ko muri iki gihe murimo kwibuka abanyu bazize ubusa murimo no guhohoterwa mukorerwa ikintu nakwita mu gifaransa cruauté mentale ntabwo dukuna cyita mu kinyarwanda ariko ni nk'icwa rubozo aho kugira ngo mwibuka abanyu mu mutuzo mutekanye ahubwo babashyize mu gihirahiro cyo kubaho muri ibi bihe byo kwibuka abanyu bitoroshye ariko muri situation ituma mubaho muvuga mufite inkeke z'umuvandimwe wanyu leta y'u Rwanda iyobowe na FPR muri yangenga bitekerezo yayo iyo gukanga abanyarwanda bose kwica abanyarwanda bose guhemukira abanyarwanda bose aho irimo no gutesha umutwe umubyeyi bapfakaje umubyeyi bambuye imitungo ye umubyeyi bakoreye icyo twakwita ngo exclusion sociale ni ukuvuga ngo umuntu mu gihugu hariya uramutse ugaragaje ko ufite umubano n'uriya mubyeyi Adeline Rwigara ushyirwa mu kato kiriya gihugu turakeze uko gikora ubwo rero nawe ndakwihanganisha muri ibi bihe bidasanzwe aho uba ugomba kwibuka abawe wowe n'umuryango wawe ariko mu by'ukuri ukaba uri no mu gihirahiro cy'uko uvuga uti umuvandimwe wanjye biragenda gute kandi ibyo bihuka birimo kubera abantu bitwaje yuko baje gutabara abatutsi baje guhagarika jenoside kandi guhagarika jenoside no kuvuga ngo nta mutu tungira gupfa azize icyaricyo ndetse ukanabanguzanya demokarasi no kuvuga ngo abantu bose ugomba kubarengera ariko buri munsi buri cyumweru tafunzwe utishwe utabura ibirengero kuri leta ya FPR ntibibaho buri cyumweru bibaho ubwo rero ndakwihanganisha n'abavandimwe bawe bose umuryango mugari wanyu ndabihanganisha kubera ibi bihe bitoroshye murimo nanagushimira ko uba wageze n'imbaraga zo gukomeza uru rugamba twihaye twagiye mu rugo kugira ngo tuzagire ubutegetsi bunogeye abanyarwanda bose ubwo rero ntatinze ndagira ngo mpe ikaze umutumirwa wacu Bwana Jean Paul turayishimye mushimira nawe ko mu mwanya muke abafite yemeye kuza kutuganiriza kuri iyi ngingo muri kiganiro cya tuganire Jean Paul ijambo ni ryawe wasuza abatwumva karibu
ndagushimiye cyane Ashire Kamana ndetse na mugenzi wawe Emerance Kayijuka niba munyumva nagira ngo mbonereho n'umwanya kugira ngo nange nsuhuze abakunzi b'ikiganiro tuganire nsuhuze ndetse n'abadukurikiye bose cyangwa n'abazadukurikira no kuri YouTube cyane cyane abantu barimo mu bihe bikomeye cyane byo kwibuka ababo bapfuye muri Jenoside imyaka 27 ikaba ishize nkagira rero ngo mbashimire natangiye numva nako nakomeje kumva Ashire ukomeza Emerance ndabizi ko muri iyi minsi byo bo harimo uretse no kuba bibuka harimo n'ikindi irindi elema yindi yo kuvuga ngo itotezwa ryakorewe umuryango we nabo bavukana n'uyu munsi riracyakomeza nagira ngo nanjye nifatanye nawe ndetse no kugira ngo ndekonese icyo kibazo ku buryo ibintu uyu muryango waciyemo haba muri gihe cya Jenoside haba na nyuma yaho ku ngoma ya FPR ni ibintu ubona ko udashobora no gusobanukirwa n'impamvu yabyo mu by'ukuri ariko nk'uko abivugaga ubutwari bw'uyu muryango ngo ndavuga ruwo kwa Kayijuka ndetse na Rwigara ni ibyo gushimirwa ndetse n'intangarugero mu Banyarwanda kandi nizera ko tugiye tugera ikirenge mu cye cyangwa imiryango myinshi igeze mu kirenge mu cyabo karengane mu Rwanda yenda nibwo katacika burundu ariko kasigare ko ka minorite ubwo rero turi kumwe nanjye ndabasuhuje kandi nkomeza kwihanganisha n'abandi bose bari muri ibihe bikomeye murakoze
nakoze cyane Jean Paul ubwo rero ntatinze Emerance nagusubije ijambo noneho tukajya mu kiganiro nyirizina
urakoze cyane Ashire kandi reka nshimire na n'umutumirwa wacu Jean Paul ko yitabiriye ikiganiro cyacu ubutumire bwacu akaba yemeye kuza kutuganirira ndagushuje cyane Jean Paul kandi ndagushimiye kandi ndabashimiye ko munyihanganishije mu by'ukuri abanyarwanda twese twarababaye Ashire niwe wakomeje kuvuga ngo mu akoresha deuxième personne du pluriel cyangwa se du singulier ariko ibibazo abanyarwanda twaciyemo Ashire nawe ndabizi ko wari mu Rwanda muri kiriya gihe kandi ko waciye muri byinshi kubabuza abantu nawe ndakwihanganishije Jean Paul turayishimye n'ubwo bwose utari mu Rwanda ariko ibibazo abanyarwanda ducamo twese turabisangiye kuko nta n'umwe bitagezeho nta n'umwe utarabuze abantu bicwa bazira ubusa niyo bitakwitwa Jenoside rwose nemera yuko umuntu atishwe n'uburwayi yishwe n'indwara akicwa yambuwe ubuzima buri gihe impfu zose zirababaza mumbabarire rero ntabwo ari uko nshaka kwizimba mu magambo nuko ntekereza ko muri kuno kwezi ndi busy cyane biranashoboka ko muri uku kwezi nta kindi kiganiro cyatuganire tuzakora bikaba rero byatumye nshaka kuvuga wenda byinshi kubera yuko iki gihe ni igihe twibuka murabizi ko hari igitabo ndimo nandika kirampugije cyane bese nababwira ngo mushonje muhishwe ndimo ndagiha umwanya munini niyo mpamvu ibiganiro bisigaye bitinda kuba mu tubabarije impamvu rero nongeye gusubirana ijambo hari abantu benshi bamaze iminsi bambaza niba hari amakuru yambara ubukeye na kantarama mperutse bikaba bitumye mbere ko twinjira mu mitsi ikiganiro ngiye kubasomera aka kabaruwa kantarama aherutse kwandikira mbara ubukeye yagize ati umuvandimwe wanjye nkunda kandi nkumbuye mbara ubukeye nategereje ko wambwira amakuru yawe daheba none niyemeje kukwandikira aka kabaruwa nubwo nta cyizere mfite ko kazakugeraho erega ubwo wumva ubwo ngo turi hanze ubwicanyi bwa FPR bwaraduhahamuye ndetse ubanza bwaraduhahamuye kubarusha ubu rwose ntagushutse ndahangayitse ndibuka ko duherukana umbwira ko bwari buke ujya gutaburura amagufa ya wa muvandimwe wacu Zakariya wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi ngo kubera ko hari umu afande wari waguze ikibanza cyari hafi y'aho twari twashyinguye amagufa ye ndanibuka ko wari wambwiye ko mbere yaho gato hari havutse ibibazo by'abacikacumu bari bafite wasiwasi kubera ko ibyobo interahamwe zari zarajugunyemo abatutsi zishe mu gihe cya jenoside haje kugaragaramo indi mirambo ngo y'abantu bishwe bahambiriye amaboko inyuma bigaragara ko bari abahutu bishwe na FPR nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi bikaba byari bisigaye bitera urujijo niba koko ayo magufa akwiriye kwitwa ay'abazize jenoside kandi barayavanze n'ay'abo bishe batabarwa nk'abazize jenoside nizere ko wakurikije inama nakugiriye yo kurutukarumira kuko nk'uko nakusobanuriye FPR yashoboraga kubyuririraho ikakurega icyaha cyo gupfobya ubwo ubuzima bwawe bukaba burangije jya wibuka ko waba umucikacumu waba interahamwe mu maso ya FPR nta tandukaniro none se ntiwabonye uko byagendekeye umucikacumu damange ubwo yihaga kuvuga ko amagufa y'abatutsi agurishwa mu nzibutso ntiwamenye se ko na Adeline nyuma yuko yiciwe umugabo agasenyerwa leta ikamwambura ibye byose ibisigaye igateza cyamunara ko muri ino minsi ribu yamutubiriye ngo najye gusobanura impamvu na n'ubu agitinyuka akavuga akarenganiwe n'abandi bacikacumu bakorewe kandi bagikorerwa nyamara mushatse mwakumbira uriya mudamu witwa Ingabire Marie Makire wabameneye ibanga akababwira ko jenoside ari igiti giturirwa ariko icyo mutabona ni iki koko ntimubona ko jenoside ariyo FPR ishingiyeho ubutegetsi bwayo none se iyo mutinyutse mukanenga ibikorwa byayo ku byerekeranye na jenoside ntimwumva ko muba mwisukaho amakara ashyushye nyamara niba muzi ubwenge santima zabo mwapfushije muri jenoside muzishyire mu kabati kantarama yarakomeje ati reka nkureke nizere ko wumvise icyo nshaka kukubwira nkibwirire amakuru yacu muri bino bihugu by'amahanga twari baruwa riraye cyangwa inzira y'umusaraba wow by'ubu nta kindi nyumva nsigaye numva ubuhamya bw'abana b'abahutu n'inzira z'imisaraba bacishijwemo n'inkotanyi za Kagame ku buryo ibya jenoside yakorewe abatutsi numva bitangiye gusibangana mu mutwe wanjye cyane cyane ko no kuvuga ku kibazo cy'abacikacumu bisigaye bifatwa nk'icyaha kiruta ibindi yewe ndabona bunyiriyeho reka nkureke nizeye ko niba uri amahoro uhita umpumuriza kuko ndahangayitse yari mushiki wawe uguhoza ku mutima kantarama bakunze batuganire reka mbibutse ko umutwe uvuga ngo FPR mu gikorwa cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 2027 uyu munsi dufite amahirwe yo kuba kumwe n'umutumirwa w'Imena Jean Paul turayishimye nkuko mwamwiyumviye ndetse uza kunganirwa n'umusangwa wacu turi kumwe Ashire Kamana nkaba rero ntatinze ngiye gutangira kubabaza ikibazo ni n'ikibazo kimwe uyu munsi tuganiraho ntabwo tubatsindira cyane ndahera ku mutumirwa wacu turayishimye Jean Paul musabe kunsubiza iki kibazo mbere ko nkibaza na Ashire Kamana kibazo naranabakopeje kiri muri resume twatanze kuri idekriva ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ntabwo ari ikibazo gikomeye ikibazo kirabaza ngo kiravuga giti mu gihe abacikacumu barira bucece baririra ababo batembwe muri jenoside yakorewe abatutsi abana b'abahutu baciye mu nzira y'umusaraba barataka bivuye inyuma babaza impamvu ubwicanyi bwabakorewe bwo butiswe jenoside ikibazo cyanjye nkaba mbaza nashira ubwo araza kumwunganira babaza ngo mumbwire niba mubibona nk'uko nanjye mbibona mbese aho imyitwarire ya FPR mu guhohotera abacikacumu no kwica abahutu b'inzirakarengane ntiyaba ifite uruhare mu gutesha agaciro jenoside yakorewe abatutsi mubibona mute uyu mwanya ni uwanyu Jean Paul
urakoze cyane Emerance ni ikibazo gikomeye ubundi ariko kandi bituruka n'uburyo ubu umuntu akibonamo reka nongere mbanze ngushimire no kumva ndi umutumire hari ndabyumva ko ndi umutumirwa yesu mu kiganiro tuganire ariko nkumva ari nka ari nkumva sinzi ukuntu bimeze kumva ko ndi umutumirwa wanyu munsi umutumire wanyu munsi ariko mwita nagira ngo ubwire ko kuba yenda banze nsubira inyuma gatoya kuri FPR FPR hagize umuntu uwo ari we wese wagendera ku bikorwa bya FPR kugira ngo agire akore ikintu swate ari ikintu kiri cy'ubumuntu cyangwa se kijyanye n'uburenganzira bwa muntu ubutabera no kudahohotera umuturage akaba ari yareberaho icyo gihe nta nubwo yazigera yigarura cyangwa se agaruka mu murongo kuko reba igihe FPR imariye ku butegetsi ubu ngubu tuvuga ku nshuro ya 27 aribwo twibuka jenoside yakorewe abatutsi ndagira ngo nkubwire ko ufate no mu kazi kawe Emerance ndetse na Ashire ndetse nanjye reka twe kujya no mu kazi kacu dufata akazi rusange buri muntu wese ashobora kuba azi tuvuga akazi k'ubuhinzi cyangwa se akazi k'ubushoferi nubwo yaba ari ikamyo cyangwa se ari imodoka ari bisi isanzwe umuntu ubundi umaze imyaka nk'iyo ngiyo ayitwara atwara bisi cyangwa atwara ikamyo cyangwa se ari umuhinzi ntabwo agenda asubira inyuma ahubwo agenda agira mu cyongereza ibyo bavuga ko ari to gain experience ni ukugira niba nabyita ubunararibonye nibyo uburambe mu kazi nawe rero mu kazi kawe urabizi ko ni ukuvuga ngo confusion ya mbere ya jenoside yo kumenya uburyo uha agaciro jenoside uburemere bwayo ubundi yagomba kugaragara mu myaka 95-67 ariko iyo tugeze kuri uyu mwaka nawe hose una wowe moderateri w'iki kiganiro ukaba ukibaza niba FPR bikorwa bidapfobya nikikwereka ko harimo ikintu kimwe gikomeye cyane kijyanye n'imyitwarire itari yo kuko burya ikintu iyo umushoferi utwawe n'umushoferi umaze kubona perimi uyu munsi n'uyimaranye imyaka 27 ntabwo ushobora kubiyoberwa ni ukuvuga ngo FPR yatweretse cya kintu cy'uko mu by'ukuri jenoside ntabwo ni amagambo gusa nayo ubwayo ishobora kuba itazi n'uburemere bwayo icya kabiri ni uko kuri FPR cyangwa se impfu zaba ari iza jenoside cyangwa impfu n'akarengane nk'uko tubibona yewe ndumva Dr. Philippe Basabose ntabwo nakota uko yasobanuye uburyo no mu kwibuka uburyo bikorwa nahise nsanga jyewe muri conclusion yanjye ko no mu buryo bwo FPL yibuka ubwabyo nabyo harimo gupfobya gukomeye cyane kuko igiye kukwibuka kudashingiye ku muturage wakorewe genocide wakorewe amanyanga wakorewe ihohoterwa ni ukuvuga ngo igihe cyose uwo muntu abijyana uko abishaka utanamenya n'uwo muturage utamenya utavuganye mutagiye inama ibyo ntabwo wabyita ko ari ukureba inyungu z'uwo muntu kuri FPL rero jyewe sinjya matinda cyane navuze ko kandi sinjya mbisabira imbabazi mbivuga ko FPR ni gouvernement ya genocide ariko atari ukuvuga ngo ni ukubera ko yayihagaritse kuko hari n'uwankoso yarambwira ati si no kuyihagarika ahubwo yatsinze urugamba yari iriho yari ihanganye n'ingoma ya Habyarimana ubwo rero uruhande rwa Habyara ruratsindwa nubwo yari yaranagiye ariko ubutegetsi bwariho buratsindwa none FPR ifata ubutegetsi ariko kubera ko genocide ari icyaha cy'inyokomuntu ari icyaha komeye kandi kiri cyubahwa cyamaganwa n'isi yose FPR icyo kintu yashoboye kukimenya iravuga ati iri ni turufu ryacu ryo kuguma ku butegetsi kuko abantu tuvuga uyu munsi muri ya diskuru yo kuvuga ngo iproteje abacika cumi ni mu byo tuvuga usanga ahubwo aribo bantu ba mbere basa nkaho nabo badatekanye kuko mu gihe nabo ubwabo bavuga bati okay nibyo yenda wari warabuhojwe n'umuntu w'umugabo yirwa guhondagura gukubita kugira gute udasohoka uri uretwa mu nzu ye ukavanamo n'undi noneho akagufata nawe akakujyana akagushyira hari akavuga ati jyewe nzajya nkwerekana hariya uhagarare ku irembo ushyireho makiyaje bakubone ariko nurangiza nawe ugaruke hariya ngo ukorere bya bindi wari ihahamuka rihoraho ibyo bya bindi watinye donc wa muntu uri oppressed wa muntu wahungabanyijwe kuva kera ngo ndavugana mbere ya genocide nubwo haje indi leta yenda ikavuga ati twebwe dushobora kutazashyiraho bariyeri kandi naho genocide ye yabaye mu iyo y'amabariyeri yabaga kuri 94 ariko mbere yaho ya 94 hari nabwo impfu ziri cible cyangwa ibyitso ariko ntabwo nabwo habaga babandi kuri bariyeri bapfa kuri bariyeri bagendaga bari cible hakavanamo umwe ndo bise cyitso bakavanamo abandi mirongo ingahe bise byitso bakajyana kuri stade bavuga ngo ati n'inkotanyi threat ikabaho umuturage uhari akumva ko nta mutekano afite ejo n'ejo bundi bari abantu bambaye za ari amakanzu bashobora kuzageraho bakaba bakajya mu mihanda koko bakavuga ati igihe kizagira twice iyo threat barimo kugeza igihe genocide yabaye noneho hazaho icyo kintu cyo kujya kuri bariyere kubahiga ku manywa y'ihangu kubera ko nta kirengera bari basize FPR na yungubu irimo iragenda buhoro buhoro ikora bya bindi byabanjirije 94 kugenda isibura abantu bamwe na bamwe bamwe vuge bitenda ko bitabita ko ari byitso by'inkotanyi ariko ko ari abantu banga ubutegetsi ikagenda ifunga abandi ikabica ndeka yo nkubwire ntizinge magambo kuko ndagira ngo nashire nawe azi gufata umwanya ngaruke kuri kiriya kibazo nyamukuru cyanditse cyangwa se kiri muri mu kiganiro kuri kuri description y'ikiganiro nk'uko wabivuze kuba hari abantu abana b'abahutu cyangwa se n'abantu ntabwo ari n'abana gusa n'abakuru n'ababyeyi nabo batibuka kuba yenda byaba ari ugutesha agaciro genocide kuri FPR bitesha agaciro FPR au contraire ko FPR ubwayo ya sloga yayo yo kuvuga ko ibereyeho guproteja umucika cumu ibereyeho guproteja abarokotse ibereyeho kubungabunga ubumwe na kumutekano wabo never again hatazagira umuntu wongera akabahohotera birajye kubabwira ati bariya bandi baje bashobora guhita babasubizaho mwavuye icyo kintu byo mu by'ukuri ni yes igisubizo ni yego bitesha agaciro iyo narrative ya FPR ntabwo bitesha agaciro genocide yenda ubwayo kubera ko urebye nubwo FPR yo yavuga ati genocide sinyemera amahanga yashobora kuyemera ibyo byo ni ibintu ni crime international ndetse ari nayo mpamvu ubona barashyizeho na ICTR cyangwa se urukiko mpuzamahanga rwashyiriho u Rwanda guhana ibyaha bya genocide ya 94 yakorewe abatutsi kuba rero kuba batibuka abahutu cyangwa se abahutu batibukwa icyo ni ikibazo gitandukanye ku rundi ruhande ariko mu banyarwanda n'ubyumva ukumva hari umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uvuga ati yewe bya genocide sinkibyitayeho kubera yuko kubera yenda FPR ikora ibikorwa nka biriya nuko uzaba waribeshye kera cyane uvuga ngo FPR ni ishyaka rirengera uburenganzira bwa muntu ni ishyaka koko ryahagaritse genocide kubera ko ryari rigamije kugira ngo abantu badashira badapfa kandi ibyo ntabwo ari cyari rigamije ahubwo twebwe twakwirinda kugwa muteho kugira ngo twebwe nk'abanyarwanda amahanga atazadushisha mu ijisho akagira ati yenda twebwe ntitwitaye ku buzima bwa muntu natwe turashaka gukina yenda politiki yo kuvuga ngo kuko FPR ikora ibi noneho natwe agaciro k'ubuzima bw'umuntu ntabwo tukitayeho cyangwa se tuzajya tureba niba FPR ikoze ibi tuvuge tuti turajya ku rundi ruhande njye nkibaza ko kiriya ni ikibazo gitandukanye dukwiriye gufata genocide ukwayo n'impfu z'abahutu nazo nubwo zidafite izina kugeza uyu munsi nazo ni uburenganzira bwa buri munyarwanda rwo kwibuka yewe arikeho niko mu runana niko tubivuga niko tunabyemera si no kubivuga nta muntu ukwiriye n'umututsi by the way n'umututsi ntakwiriye kubwirwa uko yibuka na FPR iriya ni icyaha gikomeye cyane nta nubwo n'abashaka ubutegetsi bagomba kuzajya babwira abantu bati dore uko mugomba kwibuka ibyo byaba ari ikosa rikomeye cyane kwibuka bikwiriye kuba bishingiye ku muntu n'akababaro afite uko kangana ndetse n'uko yumva akwiriye kwibuka none rero Emerance ku kibazo cy'abana b'abahutu ntagire umuntu uzibeshya ko kariya akababaro ari akababaro kagomba gushyirwa mu kabati cyangwa abantu b'abahutu oya ntabwo bikwiriye nabyo ntihazagire umuntu utekereza ko yenda kuba uyu munsi hatariho mekanizimu ituma bibukwa ari uko ntawe ubitayeho ya ntabwo ari byo imibabaro yabo irazwi hari amaraporo atandukanye yagiye akorwa hari ibimenyetso bimwe bigaragaza ko FPR yiraye mu bahutu ikabica ibyo bintu nibyo byarabaye kandi nibaza ko nta muntu ubihakana gusa tugomba kubitandukanya twagera mu bihe nk'ibi ngibi tukavuga tuti okay hari abantu batekereza ko genocide abantu bahitesha agaciro kubera yuko FPR kuko ariyo yari ihagarariye none ubu nayo ikaba yipfobya FPR yapfobeje kuva kera cyane nta n'umunsi itazapfobya yashakaga ubutegetsi yabugezeho ariko ntiyigeze ihagarika ntiyigeze iharanira kurengera uburenganzira bwa muntu kuko genocide ntabwo ari ukuvuga ngo niwica umututsi niho nzahagarara gusa nkavuga igihe wishe n'umutwa ukica umuhutu ukica uwo mutavuga rumwe buriya ntibakakubeshya ngo uwo muntu noneho yahindukira akavuga ati oh hari abantu bariho bazira ubwoko bwabo reka ngende mbatabare oya uwo muntu nta mutima aba afite niyo mpamvu rero mvuga nti ku bibazo cyakora by'abana cyangwa se by'abahutu bitarigera bihabwa agaciro FPR ntizigere inabiha n'agaciro kandi ikindi nta n'umuntu wese twe kuvuga tugiyeho narindi FPR yaje irahadusanga aho twari twahungiye twese iratumara ibyo ni ibintu bizwi n'itemonyaje zakomeza kugenda zigaruka natwaye igihe kinini yenda ubutaha sinongera gutwara ikindi gihe kinini nagira gusa mvuge ko ku gisubizo cyawe kuri FPR ni yes y'ubwayo biratesha ya narrative agaciro yayo yo kuvuga ko ari guverinema ya genocide none ubu yinyuramo ubwayo irikonsolidiza ikimenyetso cya hafi ni nk'ubu ukumva mukuru wawe Adeline Rwigara atumirwa kuza kwitaba umunsi genocide yatangiye nawe wagira aho bakibagirwa bakavuga bati bya bindi twavugaga ni ikinyoma urumva rero ni hahandi navugaga nti FPR niyo mucikacumu irabeshya ntabwo ari umucikacumu ibivuga wa genocide ahubwo niyo yifata nk'umucikacumu niyo ibabaye ngo barayitutse bayivuze nabi none umuturage naze adusobanurira impamvu atubona nabi atuvuga nabi atatwubaha ibyo hari ahandi hantu wabibonye Emerance rero ndi sinzi ikibazo cyawe ko nagisubiza ariko kuri FPR nuko ariko kuri genocide ubwayo ni ikintu ni icyaha kiba cyitwa icyaha cya genocide kubera ibintu runaka kandi FPR ahubwo niyo izagwa muri iryo kosa kuruta genocide ubwayo urakoze Emerance
urakoze cyane Jean Paul hari ikintu gishya numva unyunguye ntari naratekereje kandi ukivuze neza ku buryo numvise tucyumvikanaho genocide ubwayo nta kintu ishobora guhindurwaho ngo iteshwe agaciro kuko ni genocide nyine yaremewe yemejwe na ONU kandi yarabaye icyataye agaciro ndumva nabiforomera ni wavuze uti FPR nk'umucunguzi yiyita umucunguzi w'abatutsi niyo yitesheje agaciro icyo nicyo cyataye agaciro kuko abantu bamaze kubona yuko atari umucunguzi ahubwo ariyo ikomeza kurenganya abo bantu bacitse ku icumu nibyo nk'uko wavuze icyo kintu kirakomeye icyakora ntabwo ndanoga neza kuko jyewe numva wenda kubera ko umaze kuba insobanurira jyewe ndabyumva yuko jenoside nta kintu gishobora kuyitesha agaciro kindi kuva ari jenoside ni jenoside ariko jyewe ndanga nkakomeza nensisita yuko kuri iyi regime ya FPR kuva turebye ukuntu kwibuka umuhango wo kwibuka watobejwe abantu babuze ababo bakaba badashobora kwibuka mu mwanya wa kagombye kwibuka abatsinzwe no witabera ribu urwo ni urugero rukomeye nk'ibyo ibyo umaze kuvuga uti mukuru wawe Adeline uba ari hehe nababwiye yuko yabonye komvokasiyo ya kabiri kuva ku itariki ya karindwi umunsi wa mbere yagombaga kuba yatangiye kwibuka bene ubwo bwose tubibuka buri munsi ariko uwo munsi nibwo bamuhereje itariki ibarwa ya mbere imutumira kujya kwita RIP arababwira ati nimunyihanganire mbanze nibuke nzabitaba nta muntu nishe nta saha nakoze kidashobora kuba cyategereza ko mara kwibuka iri joro baraye bamwoherereje iyindi baruwa ya kabiri ubu yenda uyu munsi murabizi yuko iyo bari mu bikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bakora no muri wikendi ubushize basenye inzu ye muri wikendi uyu munsi buriya birashoboka ko bohereza ibaruwa ya gatatu enitayimu bakaba baramutwaye ibyo turabizi jyewe ndakomeza mvuga nti wenda jenoside nibyo bashobora kuyitesha agaciro ariko yenda nyuma y'ubutegetsi bwabo jenoside izongera igarurirwa agaciro kayo ariko ndacyakomeza nensisita mvuga ko jyewe mbona cyubahiro jenoside yagombye guhabwa itagihabwa kubera firime za FPR none se mu gihe twakagombye kuba turimo twibuka abatutsi bishwe ubu ngubu abahutu nabo baravuze induru bavuga ababo bishwe kandi ntabwo bavuze y'ubusa bariciwe koko ubwo se urumva uburemere jenoside yagombye kuba ifite muri klima imeze gutyo muri atmosferi imeze gutyo tuvuga ngo abahutu baratwikiye abahutu nabo bavuga batwikiye bavuga iyo FPR bavuga Kagame iyo bamuvuga bavuga ko ari abatutsi babikiye ntabwo bavuga Kagame cyangwa FPR ubwo wumva wowe ntabwo wumva ko harimo ikintu cyo gupfobya iyo jenoside reka nkomereze kuri Ashire cyangwa se nawe wenda uraza kunsubiza ariko reka dukomeze ubwo nagira ngo nkubwire ko nanyuzwe n'igisubizo cyawe ariko ko ntaranoga neza Acide cyangwa se Jean Paul muranyumva muracyanyumva
turakumva ngenda kumva
ushobora
ngenda kumva
okay Acide ushobora gukomeza noneho nawe ukagira komantere yenda n'ibyo bibazo byanjye uraza kudekreresa neza
ndumva icyo twakora ni ugupfuta perezidansi ya Jean Paul nkamuhinda ya bukuru noneho wenda nkaza kugira icyo nongeraho ariko tugapfuta perezidansi ye tubona wenda muri tuganire iboneka gakeya akagira icyo atubwira kuri ibyo bibazo noneho nge nkaza kuba nagira icyo nongeraho nk'umusaza niba Jean Paul abyemeye
yes nta kibazo nabigiraho nta nubwo ndi bubitindeho yenda Ashire kubera yuko mu by'ukuri ibyo concerne cyangwa se ibyo bibazo Emerance avuga birumvikana kandi bivugwa na benshi jewe nange ndabyumva kubijyanye na kuko ariko icyo ndi bubanze kugaruka nuko tugomba kubanza gutandukanya abantu babiri c'est vrai que iyo nabyita kuri destruction kiriya kintu cya FPR cyo kudashaka kwentertaininga impfu z'abahutu muri rusange iyo ni ikintu gituma ku bantu bamwe bagombye kuba focusinga kuri genocide yenda hazamo icyo kintu cyuko FPR kabwo ndavuga FPR simvuga abandi bantu kuko iyo bigeze ku muntu ku giti cye emerance cyangwa ashire nge nta raison nimwe ushobora guha umuntu uwo ari we wese ndetse nange ubwanjye wo kumva ko FPR imyitwarire yayo yatuma njyewe ntakora the right thing ikintu gikwiriye kuko FPR yo niba nayifatiraho urugero rwose na nukuvuga ngo na icyo nakora nuko nayo ubwayo sinanajya mu murongo umwe nayo kuno kubindi bitari nibyo kwibuka byonyine reka nze nkubwira impamvu ibyo bavuga ko yenda byatuma dusa nkaho amaso yacu twayavanaho tugasa nkaho kimwe gitumye yenda ikindi kidahabwa kitakentetaininga ku rwego rwacyo twaba tugiye kuba kwerekana ko twebwe niba umuntu atagukoreye ikintu runaka ku ruhande rwa yenda icyo uwo wasabaga ukavuga uti nanjye noneho sindi bukore iki ngiki kuba genocide ari genocide ku rugero rwa donc rwo iriho ku rwego rw'isi bituruka ntabwo bituruka ku myumvire ya Jean Paul imyumvire ya Emerance ya Shire n'abandi bituruka nuko bavuga bati ku gihe iki n'iki n'iki dore ibintu byabaye biturutse ku mpamvu zinizi hari nk'iki kibazo cyo kwa Adeline Rwigara par example abanyarwanda barabivuga bakavuga bati se dorere none se FPR na cya kindi yavugaga ko aricyo ihagarariye nacyo igishyize hasi icyo gihe FPR yo rwose ibaye ihisiba niyo dushyize kuri mu microscope cyangwa se kuri radar kugira ngo turebe iyo myitwarire ahubwo tuvuge tuti burya kare kose ni ibingibi yatubeshyaga ariko noneho twebwe ku ruhande rwacu nk'abanyarwanda umuntu azatubaza ati mubikoraho iki yenda ibyo bintu byo FPR byo yirengagiza icyo cyaba ari ikibazo gitandukanye nicyo yenda wabazaga cyo kuvuga ati eske ntibitesha agaciro genocide kandi kubera ko biri overshadowed n'imfuze FPR yakoze nyinshi cyane yenda n'imibare ishobora kuba abapfuye bahutu bari benshi kuruta n'abatutsi bapfuye c'est possible cyane ariko ibyo ngasanga nabyo umugani wawe ikiganiro ni ikiganiro tuganire ni debat twagira tukareba niba koko ibyo ari yaba pretext yende yatuma mu Rwanda by'icyakora yese mu Rwanda ushobora gusanga nk'abantu bavuga bati nge ntabwo ndi sympathetic n'abariya abantu kuko buri munsi bo baribuka buri munsi bashyiraho indabo amahanga akabavugira ariko twebwe yende hazamo akarongo kamwe gusa ko kuvuga ngo ariko n'abandi bapfuye hakwiriye kuba ubundi buryo mekanizme yo kubibuka mu by'ukuri nuko jyewe yenda nakumvikana nkaho ari ukutagira umutima ariko ndabanza kubyiseguraho njyewe ntekereza ko abanyarwanda twebwe ubwacu ari twebwe ikibazo gikomeye kuruta na FPR kuko urabona n'ibyo bintu turimo kuvuga FPR igiye kuvuga abantu ba mbere ishyira imbere n'abantu nka Bizimana ni ishyirahamwe nkayibuka na abarihagarariye kandi bakavuga ati tugiye kubanza gushaka ingaruzwa muheto zishobora kwemera zikavuga diskuru yose twishakiye ariko noneho twebwe nka Kagame ugasanga atanavuga n'ibintu byinshi cyangwa se n'abariya abantu n'abangarambe bahagarariye FPR ubwabo atavuga ibintu byinshi ariko kubera ko ari we yihagarariye tubibashyiraho noneho umuturage aramutse aje akavuga ati nka Bizimana ko ari umurescape kuki yatita ku bibazo by'abantu nka ba Karasira by Damange se Badeline n'abandi bacika cumu bose ahubwo ugasanga we agomba kujyana n'umurongo wa FPR buri gihe icyo gihe wowe nkanjye cyangwa se nayo mvuze ngo Emerance wavuga uti noneho niba n'aba bacika cumu ubwabo banyuranya cyangwa se bakontradiza abandi bacika cumu ubwo ndashaka kubwira abacika cumu ndavuga nk'abo babiza imana n'abantu bahagareza ibuka nubwo zo mbona zisa naho zitakivugwa biroroshye cyane kumva umuntu yavuga ati burya noneho genocide ntabwo ikiremereye nk'uko yari iremereye kuko uvuga uti hari n'abacika cumu bakoreshwa umugani wawe kwitesha agaciro byanjye nkoresha iryo jambo ariko wasanga usanze ubumuntu wowe uramutse ushate kujya ku rundi rwego ahubwo ugomba kubakosora ukamenya ko abo bantu ari inda nini ari bampemuke ndamuke ari ingaruzwa muheto none ibyo bintu rero ntitwabifataho urugero ahubwo twagombye kuvuga tuti okay kuko genocide yo ntabwo nzi ko bazasubira inyuma bakavuga ngo ntiyabaye ntabwo ibi ngibi byakozwe nahoze numva n'uriya Bizimana ari byo bintu atindaho ngo bakambanda bavuze ibi nibaza ko iyo bagiye gushyiraho urukiko abantu bagacirwa imanza barangiza bakajurira bakongera bagatsindwa noneho bakajurira mu rukiko rwo hejuru ukabahamya icyaha bagasigara ari ugukatirwa bagafungura ariko barangiza igihano cyabo iyo procedure buriya umucamanza wo hasi ashobora gukora ikosa yenda akaba hari ibintu atarebye ariko iyo ugiye no kujurira ugatsindwa ukajurira uba urukiko rukuru rw'ikirenga narwo ugatsindwa nubwo yenda ntazi ko iyo system ariyo bafite ariko bafite appeal system ni ukuvuga ngo uva mu rukiko rw'ibanze aho bazana abatanga bo myaka gushinja warize ukaba wajurira iyo kwa kenshi barajurira iyo ugiye guhanisha ikijana cya burundu urajurira nta muruwe utajurira muri iyo ka ariko iyo bigeze hariya rero iyo bigeze aho ngaho uravuga uti kamem abajije ntibari abanyarwanda yenda ushobora kuvuga uti bari korompi ntabwo ari umujisho umwe barafashe icyemezo baba ari nka batatu kuri benshi rimwe na rimwe njyewe ndashaka kuvuga ko vraiment yenda cyakora nyuma y'uko ashire nawe aza kuvuga nsanze hari ikintu nahindura ndatekereza ko abanyarwanda twebwe dufite ikibazo gikomeye cyane nkatwe nanjye nishyizemo iyo bigeze ku kababaro ka bagenzi bacu usanga tutafata nk'icyo kintu cya crime ngo tugihe valere gikwiriye yenda umuntu yabireba muri iyo ndorerwamo akavuga ati urabizi kuba bizi imana kuba FPR iriho yica abatutsi n'abari ari intutsi kuba bizi imana ari umurescape bakaba bose bariho bagenda bumva batumvikana ku kibazo donc ibyo byakumvikana nko kuko uburemere byari bifite bitakiri kwa kundi uko twabyumvaga ariko nkongera nkagaruka ko iyo ni FPR n'abambari bayo twebwe twagombye gukora ibitandukanye tukavuga tuti okay genocide tubivane no muri genocide iyo terminology yenda ikomeye tuvuge ko ari murder ari ubwicanyi bwakorewe umuntu noneho iyo umuntu yapfuye udahakana ko yapfuye ntabwo nibaza ko ikindi kintu twagombye gutindaho ari uko yenda kubera ko hari uriya uciye hariya yihitira cyangwa se umuhohotera avuga ati nawe nashaka apfe yari mubi cyangwa se undi akabuca hariya akavuga ati uriya sararizwa n'iki ntabwo bituma twebwe tutavuga tuti ino icyakozwe n'icyaha nubwo cyaba kitari populaire ariko nzi neza ntashidikanya ko FPR yo cyakora by the way ku ruhande rwa FPR ho ndakurahiye ko biriya bintu yavugaga by'uko yahagarutse genocide ibyo ndakurahiye cyo agaciro kabyo ko kazatakara burundu ariko vuba ndetse ariko ku cyaha ubwacyo cya genocide cya genocide yakorewe abatutsi mu mateka y'isi ubu byamaze kuba ihame ho ntabwo ari ikintu ntekereza cyateshwa agaciro ahubwo hazabaho yenda ubuvugizi ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu buryo butandukanye ariko kimwe ntikizavanaho ikindi nibyo numva sinzi ko mvuze ibitandukanye nibyo navuze mbere ariko ubwo yenda ashire nagira icyo avuga nanjye nkasanga nawe kandi yemerase yenda nungutse ibindi nta cyangwa se nsubire ku ijambo ryanjye nsanze mu nkomvensi otherwise ubwo nanjye ndaza kubabwira
cyane Jean Paul ndumva uri konvenka hari akantu gato cyane uvuze ku byerekeranye na FPR ivuga ko yahagaritse genocide nagira ngo nanjye nongereho y'uko jyewe icyo kintu buri gihe iyo numvise hari umuntu ukivuga ndavuga nti FPR ntabwo yahagaritse genocide yarakozwe irarangiriza kama ese hari ukuza abantu bangahe muri make abatutsi bari barangiye
niyo mpamvu jenoside yahagaze FPR ntizongere kutubeshya ngo yahagaritse jenoside yahagaritse iyihe jenoside ko abatutsi bapfuye bagashira hasigaye abatutsi bangahe wavuga ngo FPR ngo yarabakijije ni bangahe ko twari twarangiye dukomereze kuri Ashile nawe
ariko Ashile umbabarire aho ngaho ho ndabyemera ko c'est vrai que ibyo hari byinshi bavuga bati bapfaga bari baramaze gupfa nanjye kuri icyo ngicyo yenda hariho iyo iyiguma ku murindi ntimuvinge ntitere intambwe nimwe we wari kuvuga uti n'abandi bari barihishe mu rufunzo bari kwicwa n'inzara bagashira nibaza ko kugera mu mujyi wa Kigali no kugira ngo n'urwo rugamba barutsinde hari abantu niba nabyita incidental barokotse atari cyo yari igambiriye obviously ibyo byo rwose sinzi bitabye imbabazi ariko hari abantu barabarokotse muri ubwo buryo no ntabwo ari ibyo rega byo ngiye sinjyemera sinemera ko FPR yari igamije guhagarika jenoside ibyo sinjya mbyemera na rimwe abavugaga ko ari cyo cyayihagurukije ibyo abo bo bafite ukundi babibona
nibyo rwose wanabivuze neza wavuze uti yatsinze urugamba nari byo guhagarika jenoside byo ntabwo bigaragara wahagaritse ihe ok Ashile
yego ndakumva
turakumva turagutegereje nawe uyu ni umwanya wawe rwose
yego murakoze cyane kandi mbanze nshimire Jean Paul ku bitekerezo byiza yatanze ndetse nawe na intervention zawe ni ibintu tubona kimwe icyo nshaka kwibandaho cyane kuri insanganyamatsiko n'ibibazo wagiye wibaza cyangwa unatubaza ni ukureba iyo umuntu abaye victime wa jenoside runaka ku byo mu Rwanda ni jenoside yakorewe abatutsi abayirokotse mu by'ukuri baba ari abantu bagomba gufatwa gute inyuma yo kuri kuyirokoka ahangaha ndashimangira uburyo jenoside yikozwe umuntu arahohoterwa mu buryo bwose bushoboka aricwa yatishwe asigarana ibikomere ku mubiri cyangwa se mu mutwe no ku mutima akamburwa ibye agasenyerwa ni ukuvuga ngo umuntu bamwambura dignité ni ukuvuga ngo ubuzima bwe buba bwateshejwe agaciro iyo umuntu rero arokotse jenoside nk'iyo ngiyo amakuba nk'ayo ngayo mu busanzwe leta cyangwa se n'imiryango ishinzwe kongera kuba gutuma amategeko yubahwa gutuma dignité y'umuntu yongere kugaruka usanga bashyiraho ingamba zo kugira ngo uwo muntu yongere asubire mu buzima busanzwe iyo ugiye kureba rero abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hari benshi wenda barokotse kubera Imana yabatabaye hari abarokotse kubera amahirwe yuko hari aho FPR yageze kuko mwari mubivuze wenda bagomba kubica batakibashe kubica yewe ntabwo twatumye kubivuga hari n'abantu intera mu bwazo zaroko ariko bitavuze ngo intera muri gahunda ya zero kurokora abatutsi ahubwo ugasanga abantu hari ukuntu baziranye ugasanga muturanye runaka baramwisha ariko ubundi uyu nguyu yajyaga mpereza ibi n'ibi ubwo uyu ndamufasha ntibamwica ibyo bibaho ariko icy'ingenzi twakwitaho ni ukureba nyuma ya 1994 abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi babayeho gute eske mu by'ukuri basubijwe mu buzima busanzwe cyangwa ntibabusubijwemo hanyuma bigeze bahabwa indishyi z'akababaro nyanzo indishyi z'akababaro zo kuvuga ngo barahabwa ubushobozi bwo kugira ngo bongere ibisane biyubake barahabwa ubushobozi bwo kugira ngo babeho nk'abandi banyarwanda ibyo ugiye kureba usanga ababaye bandi yo bwana abavuze bati reka twubahe uyu kiyongozi uje mushyashya umwami ugarutse abenshi wenda babigiremo amahirwe bakomeza kubaho bafite amahoro sinabwo ngo babayeho wenda ibintu byose babibona ariko bafite amahoro ariko kiriya gihugu turabizi ukuntu kiyobowe kiwe mu kintu nakwita ngo mu nyangiri ibintu byo guteranya abantu byo kugamanira abandi iyo ubirebye neza rero usanga mu by'ukuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi batarongeye guhabwa dignité bari bafite bari bafite mbere bakamburwa wenda mu gihe cya jenoside ariko usanga ibyo bagomba guhabwa ntabyo babonye muri rusange ibyo rero ubwabyo ni ipfobya ni ukuvuga ngo haba habuze ikintu cyitwa ngo reconnaissance kuko mu kurokoresha ibyago umuntu yagize unemera ingamba zigomba kujyaho kugira ngo umuntu yongere abeho kabandi ibyo rero nta byabaye ahubwo bibirebye neza usanga buri mwaka iyo bigeze mu gihe cy'icyunamo usanga buri mwaka hari ukuntu hari abantu barakoze Jenoside yakorewe Abatutsi bibasirwa mu buryo bumwe cyangwa mu bundi baribasirwa utishwe arafungwa cyangwa n'ubungubu kugira ngo babonye ukuntu bahati yabuze ubona Adeline ukuntu bamuhamagaje yewe tujye kuri damange we byageze naho abo barokokanye iyo Jenoside n'abitwa ko bamurokoye bageze aho bamuhimba ko ari inyamaswa ibyo bita deshumanization umucikacumu bavuga ngo twaramurokoye ariko mukuru ikintu cya deshumanization bafata isura ye baragenda bashyiraho amahembe ya shitani amaso bayagira umutuku bagira ngo berekane ko iki kintu ni kibi cyane kandi uwakikiza wese yaba afite ukuri cyangwa se byaba ari ibintu byemewe nta gupfobya kurenza uko nguko ukongera ugasohora amatangazo ya RIB ngo mu gihe cy'icyunamo turasaba abanyarwanda bose kwirinda ibyabuze umudendezo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi iryo tangazo ukarisohora ariko uwo munsi nanone cyangwa bwa buri buke ugasohora irindi tangazo rihamagaza umuntu utakoze crime Jean Paul Windi ibinyamategeko abanabikoramo nanjye ibyo nkoramo ariko iyo umuntu atakoze crime ikintu cyahungabanya umutekano w'abandi cyangwa umutekano we bwite nta mpamvu n'imwe yihutirwa yo kugira ngo ujye kumutumiza muri ako kanya abanyarwanda batwumve babyumve hari impamvu FPR ubwayo izi neza yatumye bahamagaza Madame Adeline Rwigara mu gihe cyo kwibuka ni yitwa rubuza rusange bakorera abanyarwanda ariko mu mvugo zabo ugasanga bagiye kugurika amateka mu mvugo zabo ugasanga baracyafite za mvugo bitwa ko baje kurwanya zo gutandukanya abanyarwanda ibyo rero ni agahomamunwa kubera ko waje yitirira akora umucunguzi w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yaje ari umuntu ukomeza kubashinga icumu aba atishe akabakorera iyicwa rubuza iyi niyo FPR ubwo rero indi ngingo nshaka kuvuga yemeranse ni iyi FPR dukunze kubivuga ideoloji ya FPR icyo bagambiriye aba bantu ikintu cyose cyitwa ubumuntu ntacyo bagira ni abantu baje bashaka ubutegetsi no kwikubira ubukungu bwose bw'igihugu n'ubwo mu karere n'ubundi bushoboka bwose ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage baba Abatutsi baba abitwa Abahutu reka tuvuge rusange abanyarwanda ko ibi by'amoko nta nubwo mbyemera wese abikora ku ikindi kiganiro ariko icyitwa umunyarwanda usanzwe yego umunyarwanda usanzwe ya urakoze cyane umunyarwanda usanzwe utari muri icyo cyama utari kumwe nabo kandi ntarajya kure n'umunyarwanda uri kumwe nabo sivuze ko we adasanzwe ahubwo ni bya bindi bita ngo ubudasa umuntu ubasha gukorana n'iriya leta ni umuntu wemera ubwonko bwe akabubika ahantu mu kabati cyangwa mu gicuma akabwibagirwa akagendera mu guhakirizwa no kubaha ibintu bidafite na moralite genda uruge kanaka genda uvuge kanaka nabi genda uvuge ko FPR abacunguzi genda uvuge ko Perezida Kagame ari intore izirusha intambwe ariko se iyo namubonye iyo urebye n'umubiri we ubuntu uriya muntu yarusha abantu gutera intambwe abantu bavuga nta nubwo ari gushaka gutsetsa ariko niko bimeze ni umuntu ubona ko afite amagara makeya bati lom for no ntabwo ari lom for ni ruteroriste for voila ibyo rero ntabwo twatinye kubivuga ariko icyo nashaka kuvuga ni uko umunyarwanda usanzwe muri kiriya gihugu arahohoterwa buri munsi ikindi ariko nzi ko Kagame n'abantu be bakize hari ukuntu bavuga ngo abanyarwanda baradukunda ngo abantu batanze sinyatire ngo miliyoni enye zo kugira ngo nongere niyano maze ngo nongere ngo igihugu Kagame arabizi neza ko abanyarwanda batamukunda kandi ntago bamwanga kubera ko yitwa Kagame bamwanga kubera ibikorwa bye yakoze kuva kera amateka arahari aranditse abana batewe udufuni kandi abenshi barabatutsi basangaga ingabo za FPR yikuzitera kuzitera ingabo mu bitugu ngo nabo bagiye kumva urugamba rwo kubohoza u Rwanda cyangwa rwo guhindura ibintu baterwa udufuni abandi bagiye bicwa ingabo za APR zirebera abandi bishwe arizo zibikoze wenda siyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi ndetse na n'ubu ngubu bagikomeje iterabwoba ubwicanyi ubutegetsi bushingiye ku kinyoma n'imbunda ku buryo abanyarwanda bose bavuga bati ntabwo dukoma kubera ko hari imbunda mu mujyi wa Kigali kuri buri metero ijana emera hari abasirikare babiri bambaye nk'abigihugu kiri mu ntambara ariko icyo birengagiza kandi burya umuntu wibeshya aba ari mu bihe wavuga ngo bikomeye kurusha n'ubeshya FPR irabikika nibeshya yabeshya abanyarwanda ikintu nakwita ngo projet de société ya mbere iyo gukuraho akarengane ka Habyarimana abenshi twayigiye n'inyuma ntabwo twatinye kubivuga irangije iti tugiye kujya muri projet de société yo kurengera abacikacumu bariya bandi ni abagome nta kigenda bose n'amashereka y'ubugome iyo proje iremerwa kugeza itangiye kwica abo yavuze ko yarokoye babona ko igenda ibeshya ariko mu kwica abo yavuze ko yarokoye niho yagiye inibeshya uwo wari umurongo utukura itagomba kurenga yarawureze sivuze ko no kwica abandi bantu yagiye yica batari abatutsi ko atari umurongo utukura barenze bari barawurenze ariko muri izo strategi zabo zo gukomeza guteranya abanyarwanda hari ikintu badufashije kubona ko umuntu wese utari mu nyungu za FPR zo kuva ku butegetsi no kwikubira ubukungu bwose ari umwanzi yaba aturuka mu majyaruguru mu majyepfo iburasirazuba iburengerazuba cyangwa se umututsi cyangwa umuhutu cyangwa se uwo ari we wese ni umwanzi wabo niyo mpamvu no mu kugira ngo ibi bintu bizarangire ntabwo twavuga tunenga FPR ngo turikira ngo tuyinenge birangire tugomba no kuvuga duti ni iki tuvuga kugira ngo ibintu bizakemuke ikintu FPR yavuze ko ije gukemura abantu bakanemera muri za ngamba icyenda yakizeho ya migabo n'imigambi yabo icyenda cyari ikintu wasanisha cyangwa se wajyanisha na leta dodwa ko bagiye gushyira ubutegetsi bushingiye ku mategeko bugendera ku mategeko aho umukuru w'igihugu adasumbya imbaraga inzego z'ubutegetsi ziri mu gihugu aho umukuru w'igihugu adasumbya imbaraga inteko nshingamategeko ibyo byose nta na kimwe cyakozwe ni naho batsindiwe ku buryo ubutegetsi bwabo abanyarwanda bakoma amashyi muri kino gihugu barayisekera kubera ko bayitinya ntabwo bayikunda ibyo kandi nabo barabizi ubwo rero igisigaye ni uko abanyarwanda bavuga bati twaravuze ngo ibi ntabwo tubishaka hari bamwe bagerageje gukora ariko igisigaye ni uko abanyarwanda bavuga bati mureke twese duhaguruke mu nyungu rusange zacu turwanye aka karengane turwanye iyi mikorere mibi hanyuma twongere turebe amateka yacu tuyubake tuyemere uko ameze aba ari nayo aba inkingi duhuriyeho hanyuma twongere tuvuge duti turashaka ubutegetsi bushingiye ku mategeko bugendera ku mategeko ku buryo nta muntu n'umwe uzongera kuza ngo akandamize cyangwa atsikemere umuntu bitanyuze mu mategeko kuko amategeko nayo burya hari igihe akandamiza ariko amategeko iyo yubahirijwe n'abantu rusange bose mu by'ukuri ntabwo akandamiza ahubwo azana icyo nakwita ngo amahoro rusange la paix sociale ibihugu byateye imbere byose n'ibidutuyemo usanga ari uko abantu babayeho ntabwo abantu bakundana ariko umuntu yicara n'ubu hari itegeko ngomba kubahiriza kandi iryo tegeko nintabyubahiriza nanjye uburenganzira bwanjye ntabwo bwubahwa nibyo tugomba kumva ndetse n'abanyarwanda ntabwo ngiye gukora mobilisation y'abantu ngo bazaze mu runana ariko ndagira ngo n'abanyarwanda badukurikiye batwumva bajye bicara bavuge bati tugomba guhitamo igiti cyiza twugamiramo iri zuba rikomeye cyane ridutwika ryitwa FPR kugira ngo uhitemo igiti cyiza ugomba kumenya n'imbuto zacyo umuntu wese uvuga ngo arashaka gukiza abanyarwanda amacakubiri kubakiza iyi ngoyi ya FPR n'amabi yayo ariko ugasanga ntiyemera ko bamukorera critique ugasanga mu mvugo ze no mikorere ye aratandukanya abantu agereka ibyaha ku banda banda bagira bere yirengegeza amateka ugasanga umuntu arakora neza ibisa nk'ibyo FPL yakoze byatumye tugera hanaha ubwo abanyarwanda bajya bamenya icyo bashaka guhitamo bamenye aho bashyira imbaraga zabo kuko ntabwo bizashoboka ko iyi FPL icike intege ikavaho ikagenda ubwo noneho ngo tubone impanga yayo iraje cyangwa se ngo tubone ibintu twarwanyije kuva kera ngo birongeye biragaruka ntabwo abanyarwanda bazabyemera abanyarwanda benshi barakangutse kandi barabibonye ubwo rero kugira ngo ntize mu magambo ndagira ngo nongere nshimangire yuko kuva FPL itarigeze ishyiraho ingamba zifatika zigaragara zo kugira ngo umucikacumu wa Jenoside yakorewe Abatutsi wese abeho muri dignité ndetse n'abandi banyarwanda babeho muri dignité ko ntushobora gufata abantu ngo batuze neza ngo abandi ngo batuze nabi ibishoboka ibyo Habyarimana bimakosa yarakoze kandi yabonye byabubayeho na FPL rero mu gihe itakoze ibyo bintu yaratsinzwe isigaje ku mbunda n'iterabwoba la projet de société nimwe ifite abanyarwanda bashobora kwizera amahirwe yangira ariko yo ngayo mbona ko atageze no kuri rimwe ku ijana nkuko hari ikintu cyabavugiramo bakavuga bati tugiye gukora discours tugiye kuvuga ijambo ry'ituze duhumuriza abantu dufunga urubuga rwa politike tureke abantu bisanzure tureke abantu babashe kurya gatatu ku munsi tureke abantu tureke kubakenesha dufungure inzira karengane tureke itangazamakuru rikore wenda dushyireho umurongo ko imvugo z'inzangano tuzikuyeho ariko ibyo bintu nibura bikorwe ibyo rero ubona ko biri kurikora ko ariko niyo mvuze FPL hatazagira umuntu ukeka ko umuntu wese abaye muri FPL umuntu mubi ndavuga aka gatsiko kayoboye FPL byagaragaye yuko nta gahunda n'imwe bafite yo gukemura ikibazo abanyarwanda bafite ni nayo mpamvu urugamba turimo rugamije kubicaza ku meza ku ngufu cyangwa se bakavaho ni kimwe muri ibyo ngibyo ubwo nduva naba ndetse aho ngo yemeranse murakoze
urakoze cyane Ashire ku bintu byinshi uvuze kandi bikomeye hari busubiremo kuko abatwumva nabo babyiyumviye ariko hari akantu wavuze uti utangiye uvuga uburyo abatutsi bagiye ututsi duke twagiye turokoka atari no ku bushake bwa FPL uti hari n'abagiye barokorwa n'interahamwe atari uko zishaka kubarokora nanjye nagira ngo nkubwire ko mu kurokoka kwanjye ibyambayeho ibintu nk'ibyo kuko ejo bundi ku kazi bigeze twari kuri St Patrick turimo dukina imikino kuri computer baravuga bati buri muntu wese yohereze atwohereze ikintu atubwira igihe yaba yaragize chance nyinshi cyane zamubayeho abantu benshi bavugaga uburyo batomboye amafaranga uburyo bagiye mu bitaro bakarwara benda gupfa ariko bagakira mu buryo butunguranye nanjye narababwiye nti nakijijwe n'umuntu wagombaga kunyica nakijijwe n'umuntu n'interahamwe kandi interahamwe yanyangaga cyane yagize uruhare runini cyane rwo kurokoka kwanjye ntabwo yabikoze bishaka bien sûr ntabwo ndi busobanure kuko kazi barambajije ngo ntimbe basobanurire bafite amatsiko ndababwira nti muzabisoma mu gitabo cyanjye ubwo ako kari agaciyemo bivuga ngo abantu utwo dututsi kamwe bwagiye burokoka vrema jyewe sinavuga ngo hari abatutsi barokotse ntabo abatutsi barashize nuko ukuntu bagiye barokorwa ka byatombora ibitangaza by'Imana gusa hari n'akandi kantu wavuze uti barenze umurongo utukura igihe biyemeza kwica Abatutsi kandi barigambaga ko ngo aribo babarokoye aribo bahagaritse iyo jenoside yabakorerwaga ese wahagarika jenoside kandi ugakomeza kwica abayirokotse icyo gihe uba wivamo nk'inopfu uba wivuyemo nk'inopfu uba werekanye uwo uri we ubu ngubu ku buryo nta muntu ushobora kongera kwibeshya ngo yakijijwe na FPR simba mu magambo kandi ikiganiro ntabwo twari twateganyije ko kiba kirekire ndetse turimo turagana umusozo nkaba nasubira ku mutumirwa wacu ngo atubwire turimo dusoza yenda akurikije n'ibyo umaze kuvuga epi yari yavuze ati ashize namara kuvuga yenda nkumva hari icyo ngomba guhindura ku byo navuze ndaza kwisubiraho ndaza kwikosora nagira ngo muhe ijambo namubwire yuko ari ryo jambo risoza ijambo agiye kutubwira hanyuma narangiza nawe ashire aragusubiza ijambo hanyuma nawe uvuge ijambo risoza waba wifuza kuvuga mbere ko unsubize ijambo soze ikiganiro Jean Paul uranyumva
Merance sinzi ko namwe munyumva
yego turakumva neza
umva ikiganiro keretse yenda tukimazemo icyumweru cyangwa yenda natwe tuzanabigarukaho ndizera ko hari ibintu byinshi tuzagenda tugarukaho muri muri iki gihe cy'iminsi ijana yo yayibuka ariko mu rwego rwo kugira ngo tukomeze dushimangire iyi point de vue cyangwa se ibingibi twavugaga ndaza gusoreza rero aho na aho natangiriye ntabwo ashira icyo numvise ni n'ukungurana ibitekerezo kandi buriya ni nacyo cyiza cyatuganire cyangwa se n'ibiganiro ibyo ari byo byose kandi nacyo cyanabuze no mu Rwanda ni uko dushobora kugira ibitekerezo ibyo bita ubundi no mu Cyongereza hari ibintu bita market of ideas noneho tukazajya abantu benshi bazana ibitekerezo byabo no kugira ngo tubihe cyangwa se tubishyire hanze hari abantu benshi bashobora kwiyarinya ku bintu kuri ideoloji runaka bakurikije ibitekerezo by'abantu
Yes.
nkaba rero ngira ngo jyewe yenda sindi bukore commentaire iri specific ku bintu ashiri yavuze ariko nshobora kuvuga en general nsoza nanjye kandi ntabwo ndi bugutindire na busa jyewe ndasubira inyuma mvuge ko kuri FPR yewe reka nizere ko atari jyewe Jean Paul genyine cyangwa n'urunana twenyine tuzagaruka tuzajya tuvuga kuri iyi ngingo ko ibintu bya FPR niba hari umuntu bishobora kujija ubwo kujije ariko si mu gifaransa ndavuga kutera urujijo ni ukuri sinzi ikintu twaba dusigaye cyangwa se icyo FPR itakoze tutabona guhera kufu yewe si n'iz'abahutu gusa ariko nazo ndagira ngo nzigarukeho kubera ko cyane cyane zo zitanavugwa ntabwo zivugwa turazivuga gusa ko barapfuye ariko nta commemoration nta monima nta ushobora no kujya hariya mu Rwanda akagira yenda n'ibyo yavuga ingabire yigeze kubivuga ariko nawe nyuma yashobora kuba urumva sinanamurenganya ntabwo iyo discours yayikomeje kubera ko nawe yasanze yenda bishoboka ko ari ibintu biri très dangereux kuvuga muri kiriya gihugu ariko hakaba hari twebwe nk'abantu bari hanze twe nta soni dufite zo kubivuga kubera ko inkurikizi zacu ntabwo ari nyinshi ikintu gusa tukwiriye gukora ni ukugira ngo natwe tutazazigira politiki ntituzirinde kuzazigira politiki ariko njye nemera ko tugomba kuzikorera ubuvugizi mu buryo bwose bushoboka kandi tukanabwira na FPR yuko crime cyangwa se ibyaha nka biriya bitajya bizima bitajya bihanagurika gusa ngo kubera ko FPR iri ku butegetsi hari za mapping reports zarakozwe hari ibindi bintu byagiye bivugwa ku mfu zagiye ziba za byumba kuri stade n'ahandi abatangabuhamya barahari igihe cyabyo cyiza gikwiriye kuzagera bikashobora nako n'ubuye munsi turacyabivuga n'abandi barabivuga ariko tukazajya nabyo tumenya ngo ibyo bintu bya FPR n'ubwicanyi bwayo ni ibintu byatangiye kuva kera yewe ndakubwiza ukuri ko ubu ngubu turiho turavuga Rwigara turavuga Kizito turavuga Baba Bahati uriya mwana w'umukobwa mukunze kuvuga ngo yarazimiye sinzi harabigeze kumbwira ko bamushyizeho pression yo gukuraho telefone uriya witwa Ishimwe ariko biranashobora ko nawe yaba yarazimiye ariko nari ngiye kwibanda ku batutsi abitwa ko ari abatutsi FPR maze kwivugana ubwabo icyo kuvuga ngo FPR ifite inyungu
kuba kubwira umuntu ngo navaneho telefone bakamwambura uburenganzira bwe bwo kumva bwo gukurikira amakuru no kuba yakweki kwiexprima wagize ngo niyo utamwishe n'ubumwishe ahagaze
erega n'ubundi icyo byose bijya muri iyo ni muri urumva mu buryo bwa kuprima abaturage iyo ni inzira imwe hari uvuga ati wowe ntuzigera ubona akaza abandi bakavuga bati ntuzigera tugomba gutegeka ibyo uvuga disikuru yacu niyo uzajya uvuga nkabira byo wumva byaba Bizimana FPR mu by'ukuri bagenzi banjye n'abandi bazadukurikira FPR nta muntu ukwiriye kuyicira karuteka yaje yica ibyo ni ukuri n'uyu munsi iracyica gusa nkagaruka ahanini navuze ko nshaka gusorezaho natangiriye tukwiriye no kumenya ko natwe nk'abanyarwanda dukwiriye kugira ikintu gishyitse cyo guhinduka mu mitekerereze cyangwa se no mu mibanire yacu n'abandi ejo bundi muri no minsi VOA nzayikiniye ugenda mu biganiro byanjye yakoze reportage ngo ku bantu ngo ni inzu yitwa ngo ubumwe n'ubwiyunge iyo nzu ngo iri Nyanza aho bafashe inzu ngo bagafata umuntu wakoze jenoside bakamutuza hamwe mumbabarire nkoresheje ijambo ngo gukina audio cyangwa se nzayikoresha niko umuntu yambwiye ngo sinzongere ngo yene ngo nzakosore ikinyarwanda cyanjye ni ukuyibashyiriraho cyangwa se kuyibumvisha kuyikoresha ariko ibyo ni bya bindi by'icyongereza nyine uvuga ngo ni play ukayikina ariko ntabwo nabo bihuriye umuntu yaranyandikiye akora reaction mu kiganiro agiranye na Philippe ariko hari iyo audio narabonye ndumirwa ndavuga nti c'est pas possible noneho batangiye baha interview uwacitse ku icumu baha interview n'uwo muntu wakoze jenoside ariko ari hanze ubu ngubu yenda ku mpamvu tutazi yenda zari imbabazi za Kagame cyangwa se yaremeye ibyaha cyangwa se simbizi ariko barabatuje hamwe bombi ariko ngo bwari ukugira ngo bakore ngo ikigero ngo cy'ubumwe n'ubwiyunge emerance ndetse na shinari badukurikiye umuturage umwe aravuga ati rwose turabana iyo navuze amazi ngiwe undi ati rwose nanjye iyo nagize nk'ikibazo niba ari icyo kugira gute guhaha njyayo ati kandi tuvugana neza ntabwo dutongana mbabarira umbwire hariya mu Rwanda jenoside iba abantu uretse no gutongana no kuba bahana amazi ntibahanye n'abageni ntibari barahanye ibihango ibyo bintu uravuga ngo noneho ngo FPR ngo igiye kugaragaza ikimenyetso cy'uko umwe n'ubwiyunge bwageze ku rugero rukwiriye kubera ko ngo abantu bahana amazi abantu iyo umwe adafite amatara undi aramufasha ashobora kumubwira ati ndebere mbabarira umbwire none se nka FPR koko uretse ko nyine twagize ibyago ushaka kumbwira ko urwo ari urugero dushobora kwifatiraho na rumwe cyangwa ikikoze twebwe tukaba twatekereza ko yenda tugiye kugikontaragitinga cyangwa turakora ibindi binyuranye twaba tugiye kuyoba FPR tugirengagize njyewe ndagira ngo nihanganishe yewe n'abo bana b'abahutu n'ababyeyi benshi uyu munsi bari mu Rwanda erega ntabwo abatutsi dufite ba Bizimana gusa Jean Damascene Bizimana dufite no mu bahutu bafite cyangwa se dufitemo babampori dufitemo abandi nk'abo ngabo ni sosiyete yacu dukwiriye gukemura ibibazo dufite iyo yaravuze ati aya bo bayivode avuye ahangaha muri Canada arakonkoboka aragiye ibyo bintu rero dukwiriye kureba natwe tukayatwinenga kamene tukinenga tukareba ko ibya FPR yo natwe turi babi kuko yaba tutari babi ibintu FPR ikora ubwabyo byasabaye tutayitije umurindi yarahirimye ariko natwe sosiyete yacu harimo abo ngabo batuma nyine ikomeza FPR ikomeza kugira iyo legitimite bakavuga bati hari umuhutu ahangaha nka Evode wari umuroya ndetse uvuye muri Canada mu gihugu gifite demokarasi araza aravuga ati no ibintu si shyashya ariko bigeze ku rwego rwa 90% ati nubwo bitari 100% urumva ibyo byose rero hari abo bantu bameze gutyo bavumwe arengaruza muheto nkagira ngo nkubwire yenda nsoza ko bagenzi bacu n'abanyarwanda bene wacu bafite amarira barira mu gahinda kabo abo ntabwo bibagiranye at least ntabwo mvugiro na ntabwo twabibagiwe kandi ntabwo tuzabagirwa n'uyu munsi ubuvugizi burakorwa buzanakomeza dukwiriye kubikora ariko noneho nange nkoresha bya jambo nanga gukoresha ngo abatutsi barapfuye ariko nange mbivuge nkiyo ni ariko noneho kubera ko ibyo bintu FPR murabizi ko itazigera ibibuka twebwe icyo tukwiriye gukora ni ukureba mekanizme cyangwa uburyo bwiza bwo kugira ngo turepresente izo mfu mu buryo bukwiriye kandi ntitubikoreshe mu iturufu rya politiki tutazazigira natwe politiki kuko twaba tuguye mutego ukomeye ariko dushobora kuzikora kubikora mu buryo bw'ubumuntu no kugira ngo tubahe agaciro kabo inzira karengane ubwo ndashaka kuvuga inzira karengane kuko abantu bose bapfasha inzira karengane ariko harimo n'inzira karengane na nubwo tufite igihano mu Rwanda cy'urupfu dukomba gucaho ibintu byo kuvuga ko umuntu agomba kwambura ubuzima na rimwe nta rusasu rugomba kwica umuntu kuko ntirumenya umunyacyaha n'utari umunyacyaha ntumenya niwo wishe n'impamvu mwishe n'igihe umwiciye niba yari muri leta imeze ite niyo mpamvu twebwe tugomba kurwanya ubwo bwicanyi bwose tukabukora ubuvugizi ariko tukabikora mu buryo bwa kimuntu ntitubigire politike kugira ngo tutazagwa mutego FPR ubwayo yaguyemo ndagira ngo ndangize ku muryango wanyu Emerance nabivuze ntangira nta kindi umuryango wanyu uzira ubwo ndavuga nka Deline Rwigara Rwigara famiye yose muri rusange nta kindi umuryango wanyu uzira uretse kwanga kubibaruza amahito na ni ijambo rimwe nicyo bazira nicyo umuryango uzira ariko ibyo bintu ni ubutwari nubwo esteri ivuga to ndashaka kwerekana ko ndi cya gikamyo kiri aho ngaho ariko uzasanga ko nyuma izabyishuza yenda itagishoboye no kubigarura ahubwo twese tugere ikirenge mu cya Adeline Rwigara famiye Rwigara abantu ndetse na Rwigara nubwo adahari nawe yanze kubingaruza muheto bikamwambura ubuzima bwe uyu munsi ni nayo mpamvu dufata igihe bitari ukumwibuka muri jenoside bitari ukumwibuka mu bundi buryo ahubwo tukibuka ubutwari no kuba yaranze kuba mpemuke ndamuke cyangwa singaruza muheto uyu munsi nubwo famiye irimo gutotezwa ariko ibyo bigira iherezo ryabyo na Habyarimana nubwo wenda tutavuga ko yarafite ubukana nk'ubwa FPR ariko nawe igihe cya Regi Rene yaje nacyo cyarageze kirarangira Kadafi yaragiye Mobutu yaragiye n'abariya bazagenda ariko inkuru bazasiga imusozi niyo izabakurikira kandi ntabwo ari nziza kandi bajye bibuka ko nabo bafite imitungo nabo bakomokaho nabo n'ababakomokaho ibyo byose niba babyumva ari byo bagomba kwifuriza ababo ubwo bazakomeze bitware muri buriya buryo urakoze rero nizere ko tuzahura vuba mwagize ikiganiro kigufa ariko cyiza yenda hari nako sije nziza nicyo nashaka kuvuga muzayigarukeho kuko nzi neza ko itarangirira ha muri iyi minsi yo kwibuka tujye dukomeza abantu ariko twirinze kuba kugira ngo dukoreshe yenda akababaro kabo muri politiki murakoze
urakoze cyane Jean Paul urakoze hari akantu bavuze numva nagarukaho nihuse ko uburyo bafata umuntu wiciwe bakamushyira kumwe n'umuntu wamwiciye ubwo ngo bari mu bumwe n'ubwiyunge ngo barerekana yuko ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda buhari ndumva na Ashire yigeze kuvuga ikintu kijya kumera nk'icyo avuga ku kintu cyitwa deshumanisation na byagibukije presentation professeur Philippe Basabose yadukoreye mu bya Kizito nawe iki kintu yakivuzeho tuvuga ukuntu bari abantu bagira batya ibi bintu jyewe numva n'ibi byo gufata umuntu wiciwe bakamushyira kumwe n'umuntu wamwiciye ngo barerekana ko biyunze bakabashyira mu biganiro bimwe biforusa wiciwe yiforusa kuvuga yuko nta kibazo afite uwo muntu numva hari n'icyo kintu cyo kumudezimaniza kirimo ndumva nta kivugaho byinshi ariko ako kantu nashakaga kukagarukaho mbere yuko ntambuka nkajya kuri Ashide nawe nkamusaba kugira ngo avuge ijambo risoza ndagushimiye cyane Jean Paul ko wabaye muri iki kiganiro kandi hari ibintu byinshi watwunguye imyumvire haraha ibintu umuntu yarafiteho urushijo wagiye we kreditisa neza ndagushimiye cyane kandi nizeye yuko n'abatwumva ikiganiro cyaba hari ikintu bungutse hari ikintu bungukiyemo kandi ubutuma ubutumwa urangije utanga nagira ngo rwose nanjye mbwesifiteho ngira abanyarwanda yuko umuti w'ibibazo dufite uri mu maboko y'abanyarwanda yuko iyi nzira FPR yahisemo yo kuturoha ari twebwe abanyarwanda bakunda u Rwanda bakunda igihugu cyacu ari twe dufite uruhare rwo kwivana mu cyobo badushyizemo kandi bahora baducukuriza ashire nagira ngo nguhe ijambo
urakoze cyane Emerance nongere mbashimire ku bitekerezo byiza mwese mwavuze ariko Jean Paul arambabarira ibintu byose yabivuze turabyemeranywaho ariko harako numva navuga nemeranywaho nawe kuko yavuze ngo intensité ko wenda Habyarimana ibyo yakoraga by'akarengane bitari bifite intensité nk'iya Kagame birashoboka ariko burya kuri njyewe nawe yakoze amahano yerenganyije abantu hari abantu bapfuye umuryango we nibuna twumva bambabarire ntago ni mukuvuga Habyarimana nk'umuntu w'umubyeyi wabo batakaje ndavuga Habyarimana nka l'homme politique nk'umupolitisiye uyoboye igihugu hari amakosa menshi nawe yakoze kandi ayo makosa atuma abantu babura ubuzima bwabo ibyo rero ntago twatinye kubivuga kuko turavuga n'imvugo ya politique ubu niko kantu konyine wenda nashaka kubwira Jean Paul ko njye mbona nawe yari afite ubukana nubwo wenda hari ukuntu abantu babirebesha amaso atandukanye tukabona hari ukuntu bitandukanye ariko hari ubukana nawe yari afite ubwo rero mu gusoza iki kiganiro icyo nshaka kuvuga ni uko mu by'ukuri abanyarwanda nibo nshaka kubwira tugomba kureba ikintu kiduhuza no mu makuba cyangwa mu bihe bibi tukibanda kuri ibyo bintu biduhuza ikiduhuza nuko twese turi abantu cyo ni cyambere ikindi kiduhuza nuko uko twakwitwa kose abantu bageze mu myanya y'ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda baraduhohoteye bose hari inshingano zabo batujuje z'abantu bagomba kuyobora sosiyete bakayibesha mu mutuzo rusange kandi bagatuma abantu bose bumva ko babayeho mu mahoro ndetse n'ibyibanze basabwa cyangwa se bakeneye kugira ngo babeho nabyo babibone ibyo rero kuva twagira ikitwa ngo abayobozi mu Rwanda ntago byigeze bisubizwa mu buryo buganisha ku nyungu rusange icyo nicyo kintu twahuriraho noneho tukavuga duti ni iki twakwifuza twese nk'abanyarwanda tureke gutandukana kuko nta muntu umera nk'undi n'abantu baturuka mu muryango umwe usanga hari ukuntu batandukanye none se bazamarane kuko batandukanye yewe hari n'ikintu kijya kinsetsa aho usanga nk'abantu bajya nk'umupira w'amaguru wa football ugasanga barafana amakipe atandukanye ariko ntibahohoterane ntibicane ariko byajya mu bintu bidafite n'akamaro abategetsi bitwaza kugira ngo ukomeze batandukanye rubanda ugasanga byo babihaye imbaraga reka dukure tugira ikintu nakwita nka maturite umuntu witwa Usurpateur mu kinyarwanda sinzi ukuntu namwita Emerance umuntu witwa Usurpateur donc umuntu uza avuga ibintu bitandukanye n'ibyo akora umuntu uza akagendera ku mbaraga nkeya cyangwa se ku ntege nkeya za rubanda kugira ngo yikubire ibyo bintu byose kandi akomeze ayobora abantu mu gitugu ntabwo dushobora kwibaza ngo ubwiza bwa umuntu uriganya cyangwa se ntabwo dushobora kwibaza ngo uyu muntu uriganya ni ibiki byiza bimurimo ntabwo dushobora kubyibaza ibyo ngibyo kujya kubyibazaho ni kwa kundi abantu bibeshya bakuvuga ngo isoni zirisha uburozi ukanga kuvuga ibintu by'ukuri cyangwa se ukanga kunenga ibintu by'ukuri ubona kubera ko wenda ngo wagize isoni cyangwa se ngo ikintu cyose tugomba kugishakira ngo ikintu cyiza ntibishoboka umuntu uriganya muri politike cyane cyane muri politike nyarwanda ahantu bibera bibi nuko birangira umuntu abuze ubuzima bwe birangira abantu baburiyemo ubuzima bwabo bishwe ibi rero ntabwo ari ibintu tugomba gukinisha cyangwa se ngo tugomba gufata mu buryo bworoheje niyo mpamvu icyo nasaba abanyarwanda badukurikira cyangwa se batwumva bagomba kumva ko tugomba kumenya guharanira inyungu rusange rero zaturuka hehe ni izihe inyungu rusange mpamvuga inyungu rusange ni ukuva ko twese turi abantu ko hariho amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa kimwe muntu wumve ko uri ikiremwa muntu wiyubahe wubahe n'ikindi kiremwa muntu ibyo bintu twese nitubikora tukabyumva nta bibazo tuzagira ndetse nabo baza kudutegeka bakadutegekesha kutubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu ntago bazongera kubikora kubera ko uwo mwanya ntawo tuzabaha mbibutse yuko ibihugu byose byageze impinduka nyazo zabaye ari uko abayobora bubashye kandi bakabona imbaraga ziturutse mu bayoborwa kuko n'ibihugu byateye imbere uzasanga abantu iyo bigeze mu gihe cy'amatora buri wese atora aho yifuza ariko hari ikintu badashobora kurengaho ni ukuvuga ngo nihagira umuntu uhohoterwa akicwa n'inzego z'ubutegetsi urugero nkabira bavuga ngo brutalité policière ejobundi mu gihugu cya Amerika nduvu umwaka ushize hari umwirabura warashwe wishwe na polisi ariko abantu bose George Floyd abantu bose b'icyo gihugu kubera iyo ndangagaciro yo kubaha ubuzima bose barahagurutse bajya mu muhanda bajya kwamagana ubwo bwicanyi kandi bose ntago bari ba George Floyd bose ntago barabirabura bose ntago barabimukira bari bavanze bose kandi muri abo bahagurutse harimo aba republike n'abademokrate ni ukuvuga ngo hari ahantu abantu bagomba guhora bahuriza kuri iki kintu cyo kubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu no kubaha ubuzima kumva ko ubuzima butavogerwa kumva ko niyo yabuvogerewe tugomba kwicara tukavuga tuti ubu buzima bwavogerewe gute niki dukora kugira ngo butongere kuvogera ikindi kandi nshaka kubwira FPR hari abantu b'intore za FPR bavuga ngo ikibazo ngo icyo dupfa namwe ngo muhora ngo munenga ngo gusanga ntimujya mushima ntabwo dushobora gushimira umuntu mu nshingano ze atujuje neza kuko iyi FPR iri ku butegetsi izi ko wenda kugera ku butegetsi ari ihame cyangwa se ifite imbuto zo kugera ku butegetsi oya iyo uri ku butegetsi ni inshingano uba wahawe kugira ngo ukemure ibibazo by'abaturage iyo kugira ngo tugushimire kuko twongera kugutora ukongera ukabona indi manda ariko ntabwo dushobora gushimira umuntu byimazeyo ngo tumuhe ngo amashimwe kuko yujuje inshingano ze yatorewe abagomba kuzuzuza noneho bo banamenye ko bari no ku butegetsi bafashe ku ngufu batanatorewe amatora yose yabaye muri 2003 2010 2017 yose yabayemo ubujura ni ukuvuga ngo abo bantu bajye bumva ko hari ibintu badusaba bidashoboka kandi tudashobora kwirengagiza icyanyuma narangirizaho ijambo rigira imbaraga ariko rikagira imbaraga iyo ririmo ukuri abanyarwanda twongere tumenye kuvugisha ukuri ku mateka yacu kandi dushakishe n'ukuri mu buzima dushaka kuzaba mu minsi iri imbere ibyo nitubigeraho tuzaba twateye imbere narangiza rero nihanganisha nanone abacikacumu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nihanganisha n'abanyarwanda muri rusange bahuye n'ibyago muri ibihe turimo n'ibindi bizaza imbere kandi byimazeyo nihanganisha Madame Adeline Rwigara mu makuba arimo guhura nayo nzi ko ari umudamu wemera Imana nzi ko ari umudamu kandi utemera Imana gusa ubivuga ni umudamu wemera Imana mu buryo bw'umwuka kandi nta mbaraga na zimwe z'umwuka zishobora kunesha izi Imana rero ndagira ngo mukomeze mubwire ko aharanira ukuri kandi umuntu uharanira ukuri ahora yatsinze ntashobora gutsindwa niyo wavuga ngo uramuhohotera cyangwa se ngo urashaka kumubuza kuvuga ariko aba yamaze kugutsinda ko abaharanira ukuri kandi no kuri uko guharanira ukuri habamo no kunesha urupfu kuvuga ngo ukuri kwanye ngo uhagazeho niyo byagenda gute ngo uhagazeho madamu rero Adeline Rwigara amenye ko kuri twebwe turamusabira kugira ngo ibintu bigende neza ariko kuri twebwe ni intwari kubera ko ari umuntu wanze kuba ntibindebe imbere akarengana abanyarwanda bahura nako akaba kandi ari n'umuntu wanze gukomera amashyi abantu bamuhohoteye bakamutwara umugabo bakamusenyera bagafata imitungo yose bakayishyira hasi umuryango wose baragenda barawuhohotera n'umuryango we wa umuryango we direct cyangwa se mugari namwe ndabakomeje mbikwiye ku mutima kandi uko bimeze kose ukuri kuzatsinda uko bimeze kose ubwo rero emerance nabandikiye aho ngaho nawe ngushimira kuba wageze n'intege n'imbaraga zo kugira ngo iki kiganiro gitegure kandi unakitugezeho murakoze
emerance ndabizi ko na umwanya wanje nawukoresheje nta nubwo ndiye gukora deba na Ashire na kandi gatoya nshaka kuvuga nacha kumucira umugani w'iringara ya aba madirusi skuri ndirimbo ziringara yenda nzayimuhereza yumve
madirusi seme ndamukunda cyane
eh ranza ari madiru numva ntibeshye yavuze ati stoki ngolo ayebisi ken gando azamalade ndimela ye po bangonyo so babanda kana mai ngo ni nk'iki nk'ubwoko bwitwa catfish cyangwa se ni ubwoko bw'isamaki ngo nibukubwira ko krokodile ingona irwaye ngo uzabyemere kuko zombi ziba mu mazi ntabwo ndi bukurusha bya Imana rero ubwo turabisoreza aho ngaho
Ashire yabibonye byo
sawa murakoze
urakoze cyane Jean Paul urangirije ku kajambo kanshuteze kandi kubera n'ukuntu nkunda muzike ibintu by'aba artiste bavugira muri muzike burya byitaho cyane nkabitega ugutwi kuko njya nkuramo inspiration nyinshi cyane niyo mpamvu iyo umuntu aba ahohoteye umwartiste numva ari nanjye mpohotewe bikomeye ndabashimye cyane yaba wowe Jean Paul yaba wowe Ashire cyane ku butumwa mugejeje ku muvandimwe wacu nizere ko abwumva ndetse hari n'umuvandimwe n'uwo mu muryango we direct unyoherereje aka message avuga ati abashimira cyane rwose murakoze Adeline kandi nanjye nagira ngo muhe ubutumwa yuko tumuri inyuma tutazamuva inyuma ibyo bamunyuzamo byose aho ajya hose ajya amenya ko tumuri inyuma kandi ko tuzamuvugira kandi ko tuzakora ibyo twashobora byose kugira ngo tumushakire ubuvugizi bumukwiriye kandi ko Imana senga twizera yuko iri ku ruhande rwe yuko abanzi be Bibiliya iravuga ngo iyo Imana iri ku ruhande rwacu umubisha wacu ninde nagira ngo mubwire yuko ibyamubaho byose amenya yuko Imana iri ku ruhande rwe ko nta mubisha afite kandi ko azatsinda nkaba mbashimiye cyane ndumva ibyo amagambo yo gusoza ntabwo yanjye aba menshi kuko mwashoje mwatanze ubutumwa bukomeye cyane kandi bwiza njyewe nakongeraho gato cyane mvuga nti mu kifaransa baravuga ngo bien mal acquis ne profite jamais mu cyongereza bati ill gotten good never benefit mu kinyarwanda uyu mugani ntubaho ariko nacishije ndabanye biravuga ngo ubutunzi ukuye mu bugizi bwa nabi bukugwa nazi ndangije mbwira FPR ko kwiyita abacunguzi b'abacikacumu bahagaritse jenoside bahohotera abayirokotse bibashyira hanze bikerekana abari nagombye kuvuga ko FPR yabaye nka ryabuye ryagaragaye riba ritakishe isuka ariko sinshobora kubivuga kuko nubwo bwose ibuye ryagaragaye ariko riracyica isuka peri igifite ubutegetsi irakomeza kutwicira abantu baba abahutu baba abatutsi ntabwo ibuye byaragaragaye ariko riracyica isuka nk'uko nari maze kubivuga abanyarwanda nabo ikibabaje nk'uko namwe mwabivuze ikibabaje aho gushyira ingufu hamwe ngo barwanye umwanzi ubica atitaye ku moko biragaragara ko abenshi biza umurindi iyo FPR bamwe bazamura ikibazo cy'amoko abandi bubika umutwe bateteka ngo badakanga rutemberi bagafungwa cyangwa bakicwa nyamara bazi ko ibyo bitabuza impara gucubanga ese ibibazo FPR yadushyizemo ubwicanyi FPR ikorera abanyarwanda buri munsi iyicarubozo ibakorera buri munsi bizakemurwa nande bizahagarikwa nande niba dukomeje kuryana kana ba mwana no guhakirizwa aho kwirwanya twivuye inyuma kandi dushyize hamwe shimi abakunzi batuganire badukurikiye bibutsa kujya batwandikira kuri tuganire twese hamwe @gmail.com tuganire hamwe @commercial@gmail.com kandi ndashimira cyane abadufashije ku buhanga bw'ibyuma mbabwira ko ikiganiro tukirangije ko bashobora kudusezerera badushyiriraho ka karirimbo murakoze
Bana biwacu Rwanda nimuze twibuke twibuke genocide yakorewe abatutsi rubanda banyimyamatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda ibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye ijoro ribarugwa riraye ijoro ribarugwa riraye nitwebwe tuzabu twamenye amacakubiri ni twebwe tuzabyumve kuko twagiriwe urwango tuzaba bahamya b'urukundo tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cyo mu ruho amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu abantu babona umwana na w'isina bakibagirwa inguri abantu bavoma amazi y'iriba bakibagirwa isoko banyibutsa ikiremwa muntu gitinya kwibuka ngo nuko amateka yacu ari mabi amateka nubwo yaba ari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yaba ababaje tuzavuga amazina yayo kuko ariyo nguni yacu dushingiraho ejo hazaza
tuzaburira isi kuko twamenye amacakubiri nitwebwe tuzahamya ubumwe kuko twagiriwe urwango tuzaba bahamya b'urukundo tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu
ijoro riba ruboriraye ijoro riba ruboriraye nitwebwe tuzaburisi kuko twamenye amacakubiri nitwebwe tuzamyumve kuko twagiriwe urwango tuzaba bahamya b'urukundo imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu tuzaba imbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho amashami y'ibyishimo yashibutse